kwali kwali ubungu mumbuga yenna fuluma munene sanyu nenzijamba wereze mumatire kale mumwebazangako nga musaba kubanga kiyamba kigasana mu abangi munange njagala okuba akafaananyi okuba epikica mu buyimba wange owise kayimba kyotali byakuyigako kunjuyi zombiyimba kyala nenombami mu kuyimba nfunitemu okuba omuganzi neegomba okulabibwa buli wamu ntambuza abakazi akanaginagi sirimu yanzijamu nnyo nandyekembye nange kati mukama mubanjayo kimu buwangazi weewonga mbaweereza mu matire mpumula omulimu olw'okubokkula naye nga sikufa mpe n'ebirungi ebingi kati alina ebimuteganya maliriza nange nninda mwefuga ensumulule nyumyenga wennyambwako malayika muli ntendereza okuba omuyimbi alanga nimbanga bamulisa wenanenya abakadde kadde ku bato banjalira amagoba ag'omuze guno omanyinze byenfuna mbyanika mumu abangi samukuutu yali mugagga byomere ne mukazi w'ennambooze bakulanye abazadde agalenzi neegasomoka saaka agawala agalungi kugwagaza samukuutu wamala okukiraba kinnambooze wakuze buli wamu ate ye akyawulira olungubanguba n'amalirira afuna omukyala asaana mangu nnyo ng'akozesa siringisi teyalwanga ayogereza okawala wiiki eyaddirira ng'akabagula ng'akakuba wakambitibwa mwattu ebingi nambooze ekyamunyiga okukubirwa naye naye ebiyekebera ku makya embere mamazi zootose nga nebyalabyabeera by'emyaka emingi batandika kufumba n'akaganda ke n'okukazimba babuuka kakate anti eddyamukalikawomyomutwe yali kundiva eririmu abaana emmundu tukkanya abakadda bawasawasa kakazika katoobino bye kakola buddayo okedda nnyo ngukakasa tulizisinkana olimpa mwattu ensimbi leka mmale okulungamya ebitongo byange gye nalaba ewasse mu kuutu bye bino bwe mpadde obulamu zonna mulye bwe naaba mmaliriza nnyimba ate bwe mpaaba gawaka gasurufu nitandika olukwanokwano ku mugole buli kantu n'omutali ne liita kimama mugole ate mu ddoboozi eggonvu n'omugole n'afunamu okukakata embeera n'emugonderanga mu maka yali amaze okufuna akwanyumya naye nga n'ekiwuubaala ekyobubya mumakoolwa kibonye yate waayita mmeka nga banyumya omugole n'agivumbula nti kisubu emboozi embereega ne sitandadi nedda enziriri nga yeggulaedi esaana yonzeeyi yanyumyanga bisongovu buli kadde n'amubuutira tomaguka tolifunayo omulenzi n'akulya omutwe nga yemboozi muzeeyi gy'anyumya mu ttumbi nga muzeeyi akeeyitira amuwummuza mu guloboozi gw'ogukaddekadde gwe gubi bwe yabanga akayita n'agogonoka kaama abalekevume eyazuula omwami yedda enzinga lyongera bukodyokodyo obujja mu sitandadi ku mugole olwo nga nikisigadde kubotola tebamba mugole bwogera twekkoŋŋanze kyokka lyasooka kutya okukyatula nelyongera okumuteteeza bugume ndowooza n'omugole n'aterebuka gyonangaza bugaza simulabamu nga nkiina naye lwaki omulenzi n'akityemula tekeesesa akakazi katuma okutya sitaani n'abayambako okubagumya tebatuukiriza ekyabali edda obwongo kunnanga okugezaako bwekwamala kumanyira we yajjira mu mugole eddenzi lyo nerisenza butatya sitaani n'abanoonyeza obukokoko beekweke ate ddala okwekanga birala omukwano tigukwekeka mukakase tekamala okuweeramu mbabuulire ekyama kyeyabya n'ekyanjala ku mmeeza wali wakulu kulu Mulezi na yo ya mkajita weba nye Kera webali watero kulu Mulezi na temi ya kumundo mkula umbibi Yoga yoga mkapumu sikanwa Yo wali wona kweke kanzi wendaba Kazi mkapumu sikanwa Wali mwishi wali chameze mkutumbi Yali ejo utiku waba ulira Nasijiko kusoka yete girete Yali yali ya wangatirusa Kakubakala na bajumu wasira Mamu yiseke ngiriji ya stama Yesu zaka nyomerunga kwa raba Yala bibitiri babi musukiri tene Yesu burula mpola mpola wasoba Ni wase mkutu jia sibira Ya musanga kuma ulirenga gasoma Mamu nyomu kama naga mtema Yedezi ya wanone mkazi uwe sanzi Yewali wuna bute wako kakasa Muzei na kugundo kakutuke Adoro kanzu kwe kumutega Na kwa jokati ya luwa wuna dukanga kai Kasange pezi eze kula Muzei na tunuliranga wawubie Siri kiro na kubelera Awe pezi nilitumani liyo cha mpani Kaka gola makuruga kaulira Nipa ifu kaka kazi katuwe kagwa Kewarupe kowe kare mwa Nekate mwomorangu kwa kabimu kani Nibala wevi uwe visiye kalu Muzei na sudia mpola segulire Agenda tabi zero katerwe Urumanyo na kweroru kumitere Kete nzitere hata yoko labika Naka gole tekano na bisigara Mubu waso usani la watamani Azitambi bala zebili vamoto mamba Mamba kwe muzei tontunulira Ya wasaka kazi kuka na pato Mbota yoke tanyongo kakasa Akali nziga wakati za kulinda mwami Samu kutu wako wasakole kuru Yoti sama suguri wangu Omulezi andije wogo kemegwa Mamu kajitawe mchara sana Omukole yandifunye muli esonyi Kukanza kalenzi renze mmaka Mirati jandi yuse kukoleka Mulenzi kwe pambalika kumukazi wati agundizi Meeka nera ya linga guletena Naleta watawa ni wazanyise Mwono ya tandikira okusimula Kutuche unyanga temuze ya yombi Kuhu wasenga mwazo kushimanya Ya kalenzi kakuyigiru kubakule Kwa wasenga kamazo kukakata Kukiriziga nyesiri na ushimimi Mwukaze yefute nkula marina Kwe wasa kalenzi kakana batu Mwalabu kaliba gata konya uno Oli ava sukuro wafamu mwami usimi Oli nsimo uruko andava Nesikisa baganda mangiri endavie Kuli kanto nyako mwenye kabaraka Nakangwa mkutu sikona na kote kakona Kira lampaka nyanobu kukati Kecha liyo uko jiwala kajisimanyi Kuwenta bala ya kachokano Zei jasuzi mutabani weja siva Nesunga wa zei balurumkanyi Mwamba ya mkulu tenywe batambuli kukumimua Kecha li mundu yekereza mwale peru Limero manji muze ya kai Katiruna batone tara Nusawa batabani jiva kabara Mami mukao jia pase kulira Nyamula wata ndikirane wako mabuangaji Yena yogera ndio kubakusa Kansi jikemba sivula wekumie Ayogo weka kazi kakatopati Matikande wikika gataba nigumu nyumba Nawe peta kakanziko Kwa wasaba rusime uru yapa Mwala mukariva gata konya uno Lira mazukurova mumuami usime Tulabaganisi mula ya kachokano Yengo zesisa na wapia mjika